Ekitongole ky'eddagala ki National Drug Authority kikutte amyuka atwala obujjanjabi ekasanda n'eddagala lya gavumenti mu bukyamu. Omukwate Swamadu Nsamba
atwaliddwa.
Luka Owoyesigyire, amyuka mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano. Ekitongole ky'eddagala ki National Drug Authority kikutte amyuka atwala obujjanjabi ekasanda n'eddagala lya gavumenti mu bukyamu. Omukwate Swamadu Nsamba yasangiddwa lubona n'eddoozi z'eddagala eriweweeza mukenenya 10,000 ezaspirini omutwalo gumu n'ekitundu n'obukebera mukenenya 40,000. Ono wakulabikako mu kkooti e Makindi abitebye. Abiyaz Ramwiri yayogerera ekitongole eky'eddagala mu ggwanga.
Okubeera n'eddagala lya gavumenti mu bukyamu n'okubeera n'eddagala ericlassified nga tayina olukusa kuva mu National Drug Authority. Okuva 2019 National Drug Authority ebadde ekukwa ebikwekweto ebitangira ekibbi ky'eddagala lya gavumenti era twakakwata abantu abawera 6 mu bano walimu abasawo abawera 4 n'omupoliisi n'omusirikale akola mu ddwaliro lya Magye era twakakwata eddagala eribalibwamu billions 15 eza Uganda era tukubiriza abanna Uganda okutuloopera awo bebateebereza okweyingiza mu kibbi ky'eddagala lya gavumenti kwatebwamu.